bugano obulambe binamu wandike era musango gwe gwa kusinga utamanya bokola bubi nodira obugagga bwe walina mukyala okuwanisa amannya ge akamuli ge wamutoneranga era nange mbakantonera omubiri gwe bwe gwagulimbalimba naye omutima gwe gwaguli wala nnyo
Sango